Rhymesim Kirari
Capsizer
Antidote
Kirari.
Kirari Freestyle. Okay, check it. Na cheki una utoto shika pin post. Na tunda kwa hi beat come say ame flop kachali juu ya dem niko on top. Na speech shit hadi kuwe legend kama John, bado tawa wrestle hata kama sina John. Mnani cheki chini ya maji, kama video clips upon hizi ma king ish ni bullshit. Siku easy wana imba hadi nonsense kwa full beat. Niko mbele kama boobs, oops. Wacha kujichocha na siku feel kama ngoma za Mr. Cooks. Niko handsome, check his malooks. Wacha kushika nare na we si cook. Sisi mafisha man so watu na hook. Buda, him die feel kamse ame shooter. Uyo dem una dice you act kama sutra. Niki mada him tanyogopa kama Lucas. Nishawa kiss, peace, nishawa Judas.
Hey, waki get physical, mina get lyrical. Let me receive this critical. My lines wakicha joka, chemical, psychological and sweet car, tropical. Bado mnani sight, hey, historical. So much kondika faster than any article. Nairobi city, Asaka capital. That's so funny, comical. Nimua cup size, hey, reciprocal. Lyrical sick man, intent medical. Tangu ni kill, beat one day mekua radical. Nikolab, na flash ni conical. Na tisha, na bisha, na lisha. Tisha na zavisha, tarisha. Maisha wana hipa na dirisha. Yo, kayo, yo, 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 lena wakilisha. Na wakaribisha, na waelimisha. Kisha, ukilalisha. Unabeba nishi wa misi kutishi. Yo, you even the what you ishi. Get Rory Empire.